ngolusoma olwokubiri luguddwawo olunaku olwaleero mu butongole. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Lwengo Ime Katera tuli abajenyi akubiriza abazadde okuzza abaana mu masomero baleme kubatuuza waka okusigala nga babakozesa emirimu egy'enjawulo kubanga olusoma luno lumpi ate ebyokukoleramu bingi. Ng'ayogerako ne munnamawulire waffe mu yafeesi yesangibwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Lwengo RDC Katera agambye nti bo ng'abakulembeze bagenda kutandikira okukola ebikwekweto naddala ku bazadde abataagala kusomesa baana baabwe era nga bonna bagenda kukwatibwa bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka singa banaasangibwa ng'abaana tebabatute masomero.
Nyagala kulaba nti buli mwana yenna ali mu kyalo ateekwa kubeera ng'ali ku ssomero oba alina emyaka egenda ku ssomero. Omuzadde yenna bwetunaasanga mwana nga ya akyali waka tugenda kukwata omuzadde tumekingeshuwa tumukyajinge obutalabirira mwana kubanga kimu ky'okutwala mwana kufuna okusoma nakyo tukibalanga okulabirira omwana. So kitegeeza nti gwe toyagala kulabirira omwana kubanga toyagala kumutwala mu ssomero. So ekyo tukigenda kukikola ate etaamu enu nze ne ofiisi yange ne deputy RDC ne assistant RDC tugenda kumaliriseera ebisinga nga tulawunda amasomero kulaba sente za capitation grant oba wazatuuse oba zazakoze omulimu gwazo oba sente zimwafunye zikwatagana n'omuwendo gw'abaana abali mu masomero.
Obuufu bwe bumu omubaka wa gavumenti alabudde abakulu b'amasomero naddala ga gavumenti abalinyisa omuwendo gw'abayizi be balina mu masomero gaabwe n'ekigendererwa ekyokufuna ensimbi ennyingi okuva mu gavumenti mu nteekateeka emanyiddwa nga capitation grant agambye nti bakikome mu nnambiro kubanga kifiiriza eggwanga obulindo n'obulindo bw'ensimbi.
Bahiri teachers nafunye intelligence report mugenda numufula omuwendo gw'abaana mu masomero nugubera wagulu government neba wasente nyingi atabana nga mulina abaana batono ekyo ngenda kutandikira kolero okukola audit yona mu masomero gonna okulaba sente zi abasomero za capitation grant zimwafunye oba zifanagana n'omuwendo gw'abaana abali mu masomero ekyo tugenda kukikola. Nyagara kukubiriza district headquarters especially chief administrative officer ne district education officer nti mulabe nti esente za capitation grant zituuka ku masomero obudde bwazo kwegamba kubanga amasomero gabeera ne budget zaago twagala esente ezo ziva mu gavumenti zibatuuke mangu